Chameleon, you're a little bit.
Siku nyingi na kuona lakini nipe tu nafasi leo. Mapenzi yamenipanda kichwani kama melewa kileo. Nikilala singizi sipati na kuona kwenye video.
Stack ya video na kuomba tifanye leo. Niambie basi ndio ama nilie kama sifo. Oh.
Kama unipendi baby niambie niondoke basi. Amua leo sio kesho. Lakini sala jawe bibuso. Nimekueleza yote mambo. Na unipe wazo
lako. My baby suti suti salao. If you don't love me tell me kati salao. Kwa gala nyona yegwe chichi salao. Yuko chacha mponya sigi salao.
Tetewe mpua fobu titi salao. Kwa sali za nyone chipi salao. Finga yako chishwa techiki salao. Nacho umba ni pili siki salao.
Kerewe iyo gela lero. Bantate wanjagala kumoyo. Yange vyo kete vyevyo susa kuchupa nywera kumwendo. Umkwano ni napofolo. Kuzanyisa mtima pichi kumweso. Umtima kunte koto nyambe. Kama baby alia sasa kabiri nkose. Mbulo tulo mkwane chama zimangose. Chobanga munu miupuno kunyumiru amuli. Uno mkwano vokudu kama nyoko ze sobi. Pama penzi mkwano switi chiri bubi. Amuwa baby, tugende pendi. Kama hawana adama, bambi topanga wendi.
Supuni na moto, kulia na kushoto. Oza mwasiki toko, jote mjote mboko.
When you do love me, talk to me, my girl, oh.
Talk to me,
say something, baby, that I watch you come on, say, bro, oh. Sula wubi wabute wuchanezi nzenge kongolo. Kotambulira mupango, linganga chuo jolo.
Singande funya funya nge
kongolo. Nina love you, ngo uruwe
kongolo.
Simanye kufana ni
kongolo.
Chovone tololo zange
kongolo.
You don't want me to go,
go, go.
And you don't open your door. Chawama vongu go go go. Okule womu yango go. Yeah, she's a pretty girl. She don't want me love. And she doesn't want me good.
My baby city city
salao.
If you don't love me tell me
kati salao.
Kwa gala nyona yegwe chichi
salao.
Niko chacha mponya siki
salao.
Tempewe mpua mpomu titi salao. Wasali za nyone chibiri
salao.
Figa yako chiswa techiki
salao.
Nacho umani pili siki
salao.
Love in the same kalamata. Uli wota wa wendi maga maga. Komu kalwa gani njea mata. Siti ndusu kula luka. Maga maga. Siti ndusu kula luka. Komu kalwa gani njea mata. Love in the same kalamata. Supu nina moto. Kulia na kushoto.
Shoto.
Uza mwasiki toko. Chote mjote mboko.